radio ijwi rya Amerika ivugi rwa Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Veniste nshimiye Imana. Iki ni gihe cy'iminsi mikuru isoza umwaka igatangiza undi, kuva kuri Noheli kuzageza mu mpera z'ukwezi kwa mbere, abantu bazaba bifurizanya ibyiza byose bishoboka mu mwaka utangiye. Ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi nagiteguye nzirikana amagambo ya nyiricyubahiro Kardinali mu Rwanda Antoine Kambanda yabwiye abakirisitu ku munsi wa Noheli ko Noheli ari umunsi w'abana bagomba gukundwa bakarerwa bakabera Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira abana bakuze badafite ababyeyi biyemeje kubashaka banyuze mu kiganiro agasaro kaburaga. Ndahera kuri Joseline Uwamahoro utuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza arashakisha nyina Seraphine Kayitesi ukomoka igashora mu cyahoze ari Kigali Ngari.
Yaburanye n'ababyeyi banjye ubwo nyine nari nkiri mutoya nakuze mberwa na masenge gusa nyine sinari mbizi ko uwo masenge atari we mama ubwo nyine ngiye nca akenge ngiye ngambimenya noneho papa wanjye mfite amakuru ko mama wanjye ari umunyarwanda noneho papa wanjye akaba umurundi nuko nigira inama yo kuzajya gushakisha nyine mama wanjye ariko narashakishije ahantu hose twagiye muri Croix Rouge twagiye kuri radiyo ahantu hose ariko twarashakishije turaheba gusa amakuru wenda nari mfite nuko nari nzi ko umuntu wanjye yitwaga Kayitesi Seraphine akaba yari atuye ahantu bitaga Idashora muri Kigali Ngari rero nagerageje gushakisha ahantu hose banavuge se ko Kigali umuza Gashora ari kawuzi izina rya mama wawe gusa ntawo bavukana izina wa mama wawe uzi se twabigenza dute turakomeza tugashakisha biranga nyine kugeza na n'ubu ngubu ubwo rero numvise agasaro kaburaga ni ukuntu abantu bagenda babonana n'ababo hashize igihe kinini cyane bavuga ati nange wazashakishayo nkumva ko koko namubona umuntu ntigeze ngira amahirwe yo kubona nawe isura ye nkareba nange icyuzi ko nabasha.
None se Joseline uwo ushaka ni mama wawe gusa cyangwa urashaka na papa wawe?
Papa wanjye we nigeze kumubona ariko ntabwo urebye ndashaka mama cyane ko papa we nimuziho ariko mama we niwe ntaziho na gatoya.
Papa wawe muhuye wigeze umubaza amakuru ya mama wawe?
Narayamubajije ariko nyine kwa ko nari nkiri mutoya ari n'ibintu iyo umwana akiri mutoya atitaho cyane ngo yange nyine ko yigendeye aramunsigira kwa ko twabaga muri Tanzania ke yarigendeye arakunsigira ariko nta kindi nabirenzije n'ibyange yange papa yari uwigashora muri Kigali Ngari kugira n'iryo zina gusa.
Aho muri Tanzania yavuye akagaruka mu Rwanda akagusigira papa wawe ni akahe gace ka Tanzania?
Kubera ko nari nkiri mutoya twabaga mu nkambi rero nibuka neza hitwaga hari ahitwaga Irukore niba ari Irukore
hafi aho hari inkambi ya Rukore hakaba n'inkambi ya Benako yari nini cyane. Wari muyihe muri zo kwari ebyiri?
Nabaga Irukore gusa nabaga Irukore n'usabanaga na papa gusa uwo masenge nabwiye wanduraga yabaga ahitwaga Ibumashi niba nibuka neza.
Hanyuma se mama wawe yagusigiye papa wawe amubwira ko yigende yisubiriye mu Rwanda?
Oya, mama yashakaga kuntwara kuko nyine yashakaga ngo kuntwara akanjyana nyine akanyika papa nyine papa yakatabishakaga yiga yiga imigambi ngo nabyita njyana kwa masenge atabizi. Noneho uwo masenge kubera ko nyine yari atuye aho ngaho iwo masenge niho yanjyanye, niho aba ariho njya kubona n'uwo mu wanjye arigendera.
Iyo mwaganiraga wabonaga ashobora kuba azi aho mama wawe ari?
Njye nabonaga kubera ko nta kintu cyinshi nta bintu byinshi yakundaga kumumbwiraho, gusa nyine iyo namumubazaga wumvaga ambwira ko nyine yari umuntu udashobotse ashakaga kunjyana. Nuko noneho kubera ko papa hari papa wanjye nyine wenda batari babanye neza niko nabyita, ukabona nyine nta bintu birenze ashaka kubivugaho.
Mwahavuye rya rugaruka mu Rwanda?
Twahavuye byaribyo byose wenda sinibuka igihe neza, ariko nshobora kuba nari nko mu myaka nk'itanu, kuko wenda imyaka irindwi umunani icyenda gutyo ndabyibuka. Ntabwo ari saha ituri ubwo ni ukuvuga ko navuyeyo twavuyeyo mbere yaho gato nyine iyo myaka.
Uje mu Rwanda wazanye nande? Wazanye nawe no gusenge? Wazanye na papa wawe?
Kubera ko masenge yapfuye ndi mutoya cyane ntabwo twari tukiri kumwe. Njye wizanye twabanje kugenda tushikira aho ahantu mu Burundi hitwaga Ingozi, noneho nyuma yaho njye nza kwizana nyine kubera ko nari naramenye ayo makuru nza mbaririza kaza nkukogera mu Rwanda gutya.
Hanyuma ugeze mu Rwanda kwa rukiri mutoya, ninde wakureze, ninde wakwakiriye?
Ngeze mu Rwanda nanyuze ahantu hatandukanye, nagenda ahantu hatandukanye, ariko ugeze ubungubu aho ndi naho ndi ubungubu.
Aho uri ubungubu ni hehe?
Aho ndi ubungubu amaginga ya naho ngaho nakubwiye kuri uwo muryango nyine tubana ubungubu, niho ndi ni kwa FM Gatera.
Wabonye ababyeyi bakurera ariko uravuga uti ndashaka mama? Kuba ufite umubyeyi ariko ukavuga uti ndashaka n'undi, niki kituma udasinzira, kituma umushaka uvuga uti ndashaka kumenya aho ari byanze bikunze?
Igituma nshaka kumumenya ni uko ntiheze ngira amahirwe n'aya namatsi yo kuba namubona cyangwa se ngo mbe nabona isura ye. Ubwo rero kubera ko umuntu agenda akura muri sosiyete ikabona abandi bana bafite ababyeyi babo, wenda n'urugero, niyo mpamvu uba wumva numva nanjye nkeneye kumumenya mvuge se wabona n'amamuzi wenda wenda twaranaho wenda aho gatibyibuze ngiye kuba namumenya amenye ngo se koko uwo muntu ariho, ese nyine nanjye numve ko namumenya.
Birumvikana ko ukeneye umubyeyi. Abanyarwanda baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, ariko nagira ngo niba ubishoboye mbere yuko nkureka ngusabe umpe umwe muri abo babyeyi bakureze ndifuza kuganira nawe gatoya. Urakoze. Muraho mubyeyi. Naganiraga na Joseline ambwira yuko mwamwakiranye urukundo n'urugwiro, mukamurera n'igikorwa cy'indashyikirwa gikwiye gushimwa nk'umubyeyi. Nagira ngo mbonereho ngushimire kimwe n'abandi babyeyi benshi bagira neza nkawe bakarerera u Rwanda. Abo bana bose mwakiriye ari imfubyi mukabarera ni imigisha, kandi n'u Rwanda mwarereraga. Ariko nagira ngo nkubaze, uwo mwana w'amahoro mumwakira yambwiraga ko yaje asa n'ururongota anashakisha u Rwanda, burya kera baravuga ngo niyo i Bugande haba heza hate ngo nta gihugu cyaruta u Rwanda. Ageze aho ngaho muramwakira, yaje mubona ameze ate?
wanje rero urumva yagakuye mu hantu nanjye ari nkuye na groferi karisimu
yego
noneho rero uko namubonaga nabonaga atari mu mimerere ariko burya kuganira ukaganiriza umuntu nibwo umenya icyo umuri ku mutima yaransuraga tukaganira nuko nza gusanga koko ari umuntu ukeneye kugaragariza urukundo ubwo biba ngombwa ko tumwakira mu muryango kuko yatubwiraga ko aho yifuza ari ahantu yarambika umufasha kandi ko ntaho yari afite ubwo rero twaramwemereye turamwakira nuko nawe ajya mu bandi bacu
rwose mwagize neza nta shimwe ribaho ryahabwa ababyeyi nkamwe ariko mu gihe tugerageza kumufasha kumushakira umubyeyi mu makuru yabahaga nanjye harayo yambwiye hari ubwo mwigeze mukubita agatima ku muntu cyangwa se ku hantu ashobora kuba ari mukavuga muti uwashakira naha yenda wasanga ariho uyu mubyeyi we Kayitesi yaherereye
yewe yatubwiye ko ngo avuka muri Gashora ubwo rero urumva kujya muri Gashora ngo umenye ngo umuntu yari atuye aha ntago uzi wenda ngo se yitwaga nde cyangwa se yagiraga abene wabo ntabwo byari byoroshye icyakora hari icyo twagerageje ko twanajyanye muri Croix Rouge ko tuzi ko aribo bashobora gufasha umuntu ariko baraduhakanira batubwiye ko abana bakurikirana ari abana bakiri batoya ngo iyo babimenya akiri mutoya nibwo bari kugira icyo bamumarira ariko kigero yari agezemo ntacyo bari kudufasha ikindi twakoze na twagiye kuri Facebook kuko tuzi ko ihuriraho abantu benshi ariko iyo urebye amazina usanga abantu benshi bahuje amazina ubu noneho ukabura navuga Shuwa cyakoze hari uwo twatete tugerageza gukominikana nawe ariko irangira duhakaniye urebye n'izo nzira nzi ko ari na radiyo imwe yigeze guterefona mbimufashe ariko nabyo birangira bifashe ubu urebye n'izo nzira twagerageje ariko twumvisha agasaro turavuga tukirekana aho tugerageze turebe ko hari icyo byatanga
mwagize neza kuza ku ijwi ry'Amerika agasaro kaburaga n'ikiganiro cyanyu n'ikiganiro ababyeyi bafatanya n'abandi babyeyi gushaka utwo dusaro twabuze ndahamya yuko abantu bakumva kuri uyu munsi bazavuga bati uwo mubyeyi witwa Kayitesi Seraphine na wakomokaga i Gashora tuza aho ari bahite batubwira nta kabuza niba ariho tuzamenya aho aherereye niyo yaba atariho tuzamenya abandi bo mu muryango bityo umwana ashobore kuwagura azabakomeza nk'umuryango we wamuhaye ibyishimo ariko nabishobora yagura umuryango abone abandi bavandimwe
byadushimishije cyane kubera ko nawe Venuste urumva kubaho umwana adafite identite birababaza ninjye wagiye mbona agahinda ke amarira ye
yego
noneho nanjye bikubitiraho ko ndi umubyeyi mbanzi urukundo ruba hagati y'umubyeyi n'umwana iyo umwana avuga mama uba wumva ari ibintu bishimishije noneho rero iyo umurebye etarimo ukabona biramubabaje nubwo agerageza guseka ariko akubita agatima ukabona arababaye birumvikana ko umuntu aramutse amenye amakuru ye yaba ariho cyangwa atariho byadufasha byibura umuntu akaba yaruhuka
mbashimire kuba mwaregiye yuko nimuza ku ijwi ry'Amerika mu gasaro ka Buraga yenda hari icyo tuzageraho dufatanije birashimisha yo mutwizeye iyi radiyo ni yanyu nongere mbifurize n'umwaka mwiza wa mubyeyi we kimwe n'uw'amahoro
urakoze cyane tuzishimira kandi turishima kandi iyo twumvise akazi mukora tuzanishima wenda na gahunda yacu nayo wenda tumenye amakuru ariko murakoze cyane mukora ibintu byiza cyane twarabyishimiye
agasaro kaburaga
Eric Rutikanga atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari ka Tetero umudugudu w'Indamutsa amaze imyaka 26 avutse yavutse mu mwaka w'1995 avukira ku Gisenyi na n'ubu ntarabona papa we nubwo bwose atekereza ko ashobora kuba ari mu Rwanda yamwoherereje ubutumwa bumukwiye
kuri papa witwa Rugumaho Edward nifuza kukubona nifuza kubona ukusa akenshi iyo bambwiye kubakuzi baba nk'abantu mu gisirikare yabo bari bakuzi bambwira ko dusa tureshya buri kimwe cyose bakambwira ko ishusho yawe mu buzima bikatuma nkomeza kumva umutima ujya kuba nta kubona numva nshaka kukubona icyo nifuza ni kimwe nshaka kukubona na mama redempta fura haracyahari baracyaba hahandi wari ubazi kera Igisenyi muri Mengo niho bakiba rwose ni uko njyewe mva i Kigali mbana na Muyomba gusa twifuza kukubona nimubona bizaba ari umugisha nifuza kukubona gusa nta kindi nifuza kuri wowe umbabarire aho uri hose nubwo waba wumva ijwi rya Amerika nubwo waba umuntu wese wakubwira ko yumvise ku byawe naho uzagira ikibazo icyo nshaka ni kimwe ni ukukubona uzambabarire kandi unyereke nta kindi nifuza no kukubona no kubona umubyeyi wanjye nkwifurije umwaka mushya muhire Imana ikomeze kurinde kandi idufasha kuzagira ngo duhure muri uyu mwaka mushya tugiye gutangira bibaye byiza by'akarusho ni uko twazawutangira na twarabona byanshimisha cyane kandi papa ukomeze ukomere
agasaro kaburaga
undi mwana ushaka papa we ni Jean de Dieu Kayirebe utuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gahengeri akagari ka Runyinya mu mwaka w'1994 yari afite imyaka 3 yatandukanye n'ababyeyi be arererwa mu bigo by'imfubyi yarezwe n'ababyeyi bamukunze ariko akeneye kumenya aho akomoka inkuru ya Kayirebe ni inkuru y'umwana wese wakuze ataza ababyeyi be
birashoboka ko twaba twaratandukanye mu gihe cya jenoside ariko mu kuba twaratandukanye ntago ndi twatandukanye ukunoko nari nkiri muto cyane
muri 94 bakubwiye ko abafite imyaka ingahe
navutse 9 ari nubwo nari mfite imyaka 3
hanyuma se wawa waratandukanye n'ababyeyi bawe mugatandukanira he
naje kumenya ubwenge nisanga mu kigo cy'imfubyi
ikihe
nabanje kuba aho bita Inyamirama ikigo cy'imfubyi cya Nyamirama ni naho nigiye garidiyene
yego
naho twaje kuhava aho twagiye tunyura hose ntabwo nagiye menya ngo nahana nize garidiyene Inyamirama ndi muri icyo kigo cy'imfubyi tuza kuhava kuko nabibonye nuko twagiye mu ndege ariko sinzi aho twerekezaga mu kuza kugenda naje kwisanga nanone nsanga ndi aho bita ishyoka ikigo cy'imfubyi kiri i Gitarama ishyoka
ubwo hari muhe mwaka
nko muri 2001 kumanura ntangiriye na pirimeri mu wa mbere ubwo narakomeje ngeze mu mwaka wa gatatu pirimeri niho haje kuza umuryango w'umugiraneza aza kuntwara baza kunjyana ku Kamonyi aho bita i Kayenzi akarere kari Kayenzi kera bikiri kumwe na hari turabana kugeza n'ubu ngubu nibo bari ababyeyi banjye ariko umumama waje kuntora bakaba yaritaga Imana n'agakiri kugeza ubu ngubu rero niwo muryango nari nkibarizwamo muri make andi makuru agenda hagati aho ngaho ntago ngiye nyazi kuko nari nkiri muto cyane gusa nkaba mfite inkovu ku kaguru k'ibumoso n'indi nkovu ku kaboko k'ibumoso
urigeze ishyoga wakomeje amazina wavanye Inyamirama cyangwa se baguhinduriye amazina
ntabwo namenya niba barampinduriye amazina ariko izina nari nsanzwe mfite ni Kayirebe gusa
Kayirebe se ryaba ari izina wahawe n'ababyeyi bawe cyangwa se ari izina wahawe ugeze mu kigo kireba imfubyi
ntabwo namenya uko iryo zina naribonye ntabwo nzi uko byagenze kugira ngo ibone niba ari byo nari nsanzwe nitwa ntabwo mbizi.
Barakureze, baragukujije, baragukunze, barakubakiye, hari umwe watabarutse ariko hari undi usigaye, ushobora kumwegera ukamubaza uti nyereka muri za mpapuro ndebe ko yenda namenya aho nkomoka.
Uwe rero ikibazo cye, uwe yari umusirikare ntago ibyo yashoboraga kuba yabijyamo, naje ari mu butumwa bw'amahoro hanze. Yaje ahansanga ntago mpamya ko wenda we yaba yarigeze abikurikirana bitewe n'ubuzima bwe, ntago yigeze abyitaho ngo abijyemo. Gusa wenda nazamubaza numva ko hari icyo wenda yandusha nko ku mpapuro wenda bagiye afite zose z'umuryango. Akandi kantu nibukaho ni uko nzi neza ko papa yajyaga akora amagare, yakoraga amagare, icyo kintu nibuka nyiri umwana.
Papa wawe yakoraga amagare, yakoreraga ahantu hari umujyi, yakoreraga ahantu hari utubari dukeya, wabonaga ari mu giturage, wabonaga hameze hate?
Twari turi urugo rwacu rwari rwegereye ku muhanda, yayakoreraga aho ngaho mu rugo.
Ariko ntabwo uza hariho?
Oya, ntabwo nibuka gace.
Iyo papa wawe yabaga atakora amagare ari nko ku cyumweru, yabajyanaga mu misa?
Oya, kuko twari dufite umukozi w'umukobwa niwe twagumanaga, ntabwo najyaga mbona kujya.
Uwo mukozi mwari mufite uribuka izina bamwitaga? Hari akazina ke wibuka?
Oya, ntako nibuka, kuko naje kugira n'ikibazo cyo guhura wenda n'uburwayi. Birashoboka ko wenda byose no kugerageza kwirengagiza byinshi byagiye bigenda nta kintu namba nibuka.
Byumvikana. Aho ngaho papa wawe yakoreraga amagare, abantu bazaga kumureba no gukoresha amagare, ikintu bavugaga cyane wibuka ni iki?
Nta kintu ndi kwibuka pe, kuko nirirwaga mu nzu. No kugera aho amagare bayakoreraga ntabwo byabaga byemewe. Icyo nzi cyo ni uko papa yakoraga amagare mu rugo.
Hafi y'aho mwari mutuye hanyuraga imodoka nyinshi?
Ntabwo ari nyinshi cyane, ni mu rugero.
Hari akaririmbo wibuka ukiri umwana abandi bana baririmbaga?
Oya, ntabwo nibuka.
Papa wawe yakoraga amagare, nta muntu wigeze amuhamagara mu izina ku buryo wakwibuka buguti iryo zina nzoga ryo bahamagara papa?
Oya, abyo ntabwo mbyibuka.
Hari mukuru wawe wari ufite cyangwa se murumuna wawe?
Oya, ahanini nabo nakundaga kuba ndi mu nzu. Ntabwo namenya niba nari mbafite cyangwa ntabafite, ariko icyo nzi cyo umuntu ageze kuri icyo kigo cya Nyamirama kuri garidiyene yari ihari, byashobora kuba byagira icyo bifasha umuntu, kuko twigaga muri garidiyene iri hanze y'ikigo, bakaza kuducyura tukajya tugasubira mu kigo cy'imfubyi. Ntabwo garidiyene yari iri mu kigo cy'imfubyi.
Umuryango urawufite ariko ukwiye kunguka umuryango nk'uko ubyifuza. Nkabara rero nsaba abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya, baba bazi umuntu wari ufite umwana muri 94 wari ufite imyaka 3, ise ntabwo tushobora kumenya izina rye kubera ko umwana yari akiri mutoya, ntabwo tuzi niba afite abavandimwe cyangwa se afite umubyeyi nyine umubyara, ntacyo tuzi kubera ko umwana ntacyo yibuka, ariko aribuka ko yari afite inkovu ku kuguru kw'ibumoso no ku kuboko kw'ibumoso. Uwaba yari afite uwo mwana baratandukaniye ahariho hose muri Congo cyangwa se mu Rwanda, icyo gihe yaza hano ku ijwi rya Amerika tukamufasha. Kayirebe Jean de Dieu, ndagushimye cyane kuba Wizera ijwi ry'Amerika. Agasaro ka Uburaga, gira amahoro.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona, winciki intege, shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika, ikiganiro muri sanga n'umwihariko wacyo agasaro kaburaga muzigo nange Venuste Nshimiyimana. Ingabire Charlotte atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gitega akagari ka Kanungu umudugudu wa Gitega yavukiye Inyanza ariko ntiyahabaye kuri Kigali ku Kakiru papa we yamwatse nyina umubyara yahasize abavandimwe be amazi imyaka 24 batandukanye
ndewe nanje ndumwana muto w'imyaka 3 bankuye Inyanza bigayo mama na barumuna banje na mukuru wanje kuzana rero nabo nagiye kubabona mukuru wanje mbababwira ngo yitwaga Rosine mama watubyaye parafantarama izina rimwe papa wa ntwari yitwaga Kazimbwami Matiyasi yari umunyarubindo niwe wa ntwari yamvanye muri abo ngabo bantandukanyije na mama na mukuru wanje
yagutandukanije na mama wawe kubera izihe mpamvu byatewe n'iki
kubera ko nyine yari akeneye umwana we ntabwo babaraga ntibari barasezeranye yantwaye mu buryo bwo gutwara umwana we bahise banzana Kacyiru
wakuriye Kigali
nakuriye Kigali Kacyiru hano ku Kinama
none se mwana ni nde usigaranye mu babyeyi
papa wanjye yarapfuye mama wanjye yarapfuye icyo nshaka kumenya ni bakuru banjye bari Inyanza Nyanza ya Butare numva ngo ni Nyanza ya Butare sinzi ngo ni Nyanza ngo ni mu kahe karere ndetse ari Nyanza muri Butare mama yatubyaye turi abana batatu yabyaye Rosine uwo nguwo abyara nanjye nyuma yanjye abyara akana k'agahungu kitwa Mugabe
Rosine na Mugabe bashobora kuba bari Inyanza
bariho kuko hari mu mubyara wacu wigeze kuza kunshaka arambwira ngo ni umusirikare ngo yatikizwa ari cyo kuza kunshaka araza arambona ku Kinamba nyine duhana adrese ko tuzongera tukabonana mama adrese ngomba kubonera abo bakuru banjye abavandimwe banjye arambwira ngo barahari nta kibazo azaduhuza ahita agenda ubwo niba ku Kigali niba yarapfuye nawe simbizi ntiyongeye kugaruka
none se papa wawe amaze kwitaba Imana wasigaranye nande
nasigaranye na mushiki wa papa Shangazi
arakurera aragukuza
arandera arankuza narashatse ndi umumama w'abana batatu
iyo ni inkuru nziza none se wigeze ubwira Shangazi ngo agufashe urebe ukuntu wagira Inyanza ya Nyabisindu
narabimubajije naramubajije ko mumbwira ngo ndi umunyenyanza ngo mama ni umunyenyanza ukambwira ngo ntago ndimwe n'abangaba abana nyine ba papa bari ukambwira ngo ntago tuzi ndimwe mama wanjye n'uwe mama wanjye abahehe arambwira ati mama wawe icyo tuzi cyo yarapfuye ariko afite abandi bana noneho rero twese twabaga inaha papa wajya gupaga Sinyanza yarize hoteli iri atekera abazungu agiyeyo nibwo yagera kugira ngo yabyaye Inyanza turamubwira wowe uzagenduza n'uwo mwana wabyaye aragenda aramuzana niko kuzana aho ngaho Kacyiru kwa Shangazi ati none njye nakumonyuje ntabwo nzi ahantu yagukuye ngo mbe nagusubizayo nuko yancubije
birumvikana ntabwo abizi abimenya ari kugufasha ni ryari wiyumvisemo ako kantu ko gushaka kumenya aho abavandimwe bawe baherereye
nabishatse kera ndi umwana ntaranashaka kuko barabimbwiraga ati uko nakuraga barabimbwiraga ati ntabwo ati mama wawe ntagaruye mama wawe ntagaruye ati wowe uri umunyenyanza ubwo rero mubashije gutyo ninjyana arambwira ati ntabwo mpazi nabishatse ndi nko mu myaka 18 gutyo
hanyuma ni nde wakubwiye ko mama wawe ashobora kuba atakiriho
Mishangazi mama yarapfuye barabimenye bo barabimisha barabimisha babanga ko ndi busubire Inyanza barabimisha nyine ngo baramusimbura ngiye ngo mu Kigali ariko bakajya babimbira ati mama we yarapfuye yumva gutyo nyine ngo mama we yarapfuye
nta wundi muntu mu baturanyi wigeze akurya kara ngo akubwira ati ufite mukuru wawe Rosine uri Inyanza atufite umusaza wawe Mugabe uri Inyanza cyangwa Kigali nta wigeze akubwira ko bashobora kuba bari hafi aho
hari umumama wigeze kuba inshuti na mama cyane barambwiye ngo ninjye kumushaka njya kumushaka nabubwira ko bambwiye ngo abe kuri mama nta mateka ya mama wabuzi arambwira ati mama wawe twajya mama ngo yanywaga inzoga ati mama wawe twajyaga dusangira byeri akambwira ngo ninge se hashwa kwa muganga ngo hari umudokiteri uhari witwa Rwamuningi wavuraga abana ngo ni nyirarume ati tugende tumurebe aduha amafaranga tugiye kunywa ngo bakajya kumureba gutyo umudokiteri ati umuntu nzi rero muri famiye ya mama wawe ati ni uwo mudokiteri Rwamuningi wavuraga se hashwa avura abana.
Wagerageje kubaza kuri sashe kajiba uwo mudokiteri Rwamuningi abaho.
Nagerageje kubaza umuganga w'amarangira ati nta mudokiteri witwa Rwamuningi mese basi nta n'uwigiza ahakora mu butera arambwira ati ntabwo ncika intege
gukura utabana n'umubyeyi wawe na mama wawe nubwo bwose wari ufite shangazi wari umubereye mu kigwi wumvaga umeze ute?
Shangazi ntacyo namushinga ndamuvaga meze neza bamfashe neza ariko nyine hazamo nk'akantu bakambwira ati wowe nta uri umunyenyanza ako kantu kakundaga kuzamo mu biganiro cyane ati uri umunyenyanza uri umunyenyanza nta babaza ko ikintu cyangwa ngo umunyenyanza ati mama wawe ni umunyenyanza nta muntu wigeze uhagera n'umwe ati papa wawe ni wagutse
mukuru wawe Rosine Imana ni baramuragiye akaba akiriho na musaza wawe ugukurikira Mugabe akaba akiriho bakaba bakumva muri aka kanya ni iki wifuza kubabwira
kuko tuvugana ndi njyenyine nabo tuvugana turavugana kwa papa sindi yumvamo cyane nk'abo kuvugana muri mama kandi numva ngo bari byanshimisha cyane njya nimbajina ndamutse mpfuye nk'ababonye
yahumura uzababona
umva byanshimiye
ndakwifuriza kuzabona umuryango wawe kandi ngushimire kuba warizeye Agasaro Kaburaga ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane
Agasaro Kaburaga.
Ndatumikira Francine Iragena yari umwana w'uruhinja muri 1994 yatandukanye na papa we asigarana na mama we atuye mu karere ka Nyarugenge akagari ka Tetero umudugudu w'iwacu arashaka papa we.
Yewe rero navukiye mu karere ka Nyarugenge uka muri 1993 jenoside iba muri 1994 kuko jenoside yatangiye mfite amezi 9 noneho ubwo papa na mama barabanaga ariko baba Kacyiru ubwo ngubwo jenoside iraba imaze kuba papa barahungana na mama bajya Sainte Famille biranga kuko ngo basanze bakinze barakomeza bajya Igitarama bahungira ubu ngubu ni mu karere ka Kamonyi niho bahungiye ubwo ngubwo biza kuba ngombwa ko papa baza gutangaza ngo amakuru ngo mu gihugu ngo inkotanyi zafashe igihugu ngo hagara umutekano hagarutse amahoro bivuga ngombwa ko papa avuga ati noneho urabona icyo gihe ngo nari nanarwaye ndi umwana mutoya biba ngombwa ko mama na papa babyumvikanaho papa agaruka i Kigali aje kureba wenda ko hari imiti yambonera n'icyo aje kureba no mu rugo uko hameze noneho biba ngombwa ko ngo inkotanyi ngo zari zivuye nimba ari Kacyiru zibirukankana nyine barirukanka buri wese akwira imishwaro papa aburana na mama gutyo ariko mbere yaho papa akaba yakoraga mu kigo cy'inkingo yakoraga muri minisiteri y'ubuzima ariko mu gace k'inkingo nyine noneho biba ngombwa ko papa yatwaraga imodoka yitwaga Zigira Umugabaro y'izi akaba yaravukiye mu karere ka Gicumbi ibyumba papa we yitwaga Bwanakweri mama we akitwa Madamu Birancire papa we nawe yaje gupfa ariko mama we ariho n'abavandimwe be bariho ubwo rero mama byaje kuba ngombwa ko baburana burundu nyuma ya jenoside amahoro agarutse mama agaruka i Kigali biba ngombwa ko asubira Kacyiru abaza amakuru aho bari bacumbitse bamubwira ko yahageze ariko ntiyaharara biba ngombwa ko mama agaruka iwabo ku Muhima rero agarutse iwabo ku Muhima mama yakomeje gushakisha papa ajya muri Croix Rouge arandika Croix Rouge ariko mbere yuko mama yandikira papa we yari yandikiye mama amubwira ngo ari mu nkambi yo muri Congo noneho papa aramwandikira noneho mama asubiye ngo amwandikire amwandikiye letre kuwa ruje irongerira yigarura bavuga ko papa bamubuze atakiri muri iyo nkambi mama yashakishije ahantu hose bakamubwira ngo ari muri Kongo tugatuma abantu abantu bakavuga ati ntawe twabonye bamwe bakamubeshya ngo ari ngo mu mabatari y'abasirikare mama akajya kumushaka yo aramubura turagerageza uburyo bwose bushoboye ndibuka ko no muri 2010 n'imbari na kabiri twongera none tujya muri Croix Rouge tujya kwandika ngo turebe ko byadufasha nabwo biranga kuri nibwo numva ikiganiro cyawe ndavuga nti wenda bibaye ngombwa natwe mwadufasha
amakuru muheruka kubona avuga yuko ariho ko ari mu nkambi muri Congo icyo gihe hari mu buhe mwaka
hari nko muri 2000 cyangwa wenda 98 gutyo kuko nibwo we yari amwandikiye amubwira ngo araje ngo nyine amubwira ko ari amakuru na mama musubije amubwira ko twese tukiriho niwabo bariho kwa mama ariho bapfuye ariko Croix Rouge igarura urwo rwandiko babwira ko byarangiye nyine ko atakiri muri iyo nkambi
nta muntu mu baturanyi wigeze ababwira ati nigeze kumwumva hanaha
rero jenoside irangiye ndibuka ko ndi umwana mutoya mama yanjyanye kwa papa noneho njyanye kwa papa abantu bari barahunganye na papa bumva bahungiye muri Congo abantu bari barahunganye na papa bo muri ako gace wabibyumva mama arababaza ati se ntawe mwami arabonye mbwa ko bamubonye ariko bamubwira ko yapfuye ngo banamushinguye ariko noneho mu kumushingura twebwe twumva ko papa nyine yapfuye nyuma yaho mama twaratashi twaragarutse Kigali nibwo twagiye kubona tubona Croix Rouge ije irangisha mama amazina ye bamuha ku gakarte kari gafunze muri envelope amubwira ko ariho agihumeka ava mu nkambi noneho nibwo nyuma yaho kwaje kugira ikibazo cyavuga se ko babatubwiye ngo yarapfuye mbere Croix Rouge ikatuzanira urupapuro rutubwira ngo papa ariho twumva tugize confusion aho ma Facebook aziye sinigeze nkima na narashakishaga nka researching amazina ye nkamubura nkabona abandi nkagerageza guhina amazina ngo ndebe ko yarayihinduye nabwo wapi bikaza icyo ako gapapuro niko katuremeshije katubwira ati byari byo byose wenda atarapfuye muri iyi myaka ishize ashobora kuba akiri
Francine nagira ngo ngusabe wongere ubwire abumva ijwi rya Amerika ubibutse amazina ya papa wawe ndetse n'aya mama wawe kugira ngo abazumva ijwi rya Amerika bose aho bari hose baba muri Congo baba mu Rwanda baba mu na Amerika aho bari hose ndetse n'i Burayi na Aziya na Oceania aho baba bari hose bakumva iyi radio bakamumenya bakabamenya bazatubwire amakuru ye none bikore unyibutse amazina ya mama wawe na papa wawe
mama wanjye yitwa Mukantabana Florence papa wanjye akitwa Zigira Umugaba Loizi ariko ho gatoya mama wenda bakibana na papa mama yakoraga muri Texirwa hanyuma papa akora muri mu kigo gishinzwe ingingo
muri minisiteri
nyine y'ubuzima ariko mu ishami rishinzwe ingingo yatwaraga imodoka akaba yari umureserviste ndumva ariyo makuru papa amufiteho
hano ku ijwi rya Amerika nifatanyije n'abagenzi banjye kugira ngo wowe n'abandi bana benshi mukeneye ababyeyi mukeneye gukundwa mwese mbifurize umunsi mwiza Francine urakoze cyane
namwe murakoze turashaka kubifuriza abanyarwanda bari mu bindi bihugu ni ukuri umwaka mushya muhire ariko cyane cyane imfubyi mbabwira ngo ntabwo turi twenyine Imana iradukunda kandi mbabwira ngo nibakomere twubake igihugu cyacu natwe ubwacu twiyubake mbabwira ngo muhire nziza n'umwaka mushya muhire
agasaro kabura gataboneka ishaka zeka yekumbigira unigira ubwuzure
nababwiye ko kino kiganiro gihariye abana ndakira Ingabire Sofia afite imyaka 28 umubyeyi wamubyaye ntiyahisemo kumurera ahubwo yamusize ku nzira ku muhanda hafi ya kwa Kigali aho yakuwe n'umubyeyi wamureze aramukunda aramukuza Sofia arashaka kumenya amakuru ya mama we atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyarugenge akagari ka Rwampara umudugudu wa Rwampara
Yere inkuru yanjye ntabwo nyinshi neza ariko ukuntu nyumva nyumva ko mama wanjye nyine uwo ngo wandeze ari we wanyuye aho ngaho kandi Kigali aho ngaho hashi no ku kigo cyari cy'abamansera kandi Kigali hari hashi no ku mashuri hari amashuri ya segonderi imbere yaho hari ikigo cy'abagamo cy'abamansera niho yanyuye yacuruzaga mu soko rya Nyarugenge Mushoko rya Nyarugenge ariko ajya gucuruza mu gitondo cya kare cyo gucuruza anyuraho ambona aho ngaho nari ndyamye biba ngombwa yuko agira imosi aranterura aranjyana arandira nyuma y'aho ngaho nkajya nifuza kubona umubaza nyine nkajya mbyumva ndi umwana muto ariko nifuze kumenya ubuzima bwanjye nyuma nza kugira amatsiko ndamubaza amaze kugera hejuru ariko kuri njira nabwo bikamubera ikibazo yambwira ati nagukuye ahantu bitaga ka Kigali aho ngaho hafi n'ikigo cya segonderi niho nagutoraguye uri umwana muto inyuma y'icyo kigo ntabwo warimo imbere inyuma y'icyo kigo niho wari uje baguteretse ndagutorwa ndakujyana ubwo rero urumva ko ntabwo nabashije kuba nagenda nkurikirana nyuma nibwo naje kumva ko hari iragiye abantu bakurikirana aho abantu bakababona imiryango yabo nanjye bitewe n'uko nakuze numva ko nanjye mfite umushyaka byo kubona ni umuryango wanjye ndavuga nzagerageza mfashe kubona nimba mwamfashe nanjye nkaba nabona umuryango wanjye
komera komera wihangane tuganire nicyo mbereyeho hanini kugira ngo mbafashe tugerageze gushakira hamwe twubaka amateka hamwe turebe ukuntu twabafasha gutekana ku mutima birumvikana Sofia uwo mubyeyi mukakabera wa kubonye akakugira impuhwe akakurera akagukuza mwaraganiriye uretse aho yakuvanye yigeze akubwira ko hari andi makuru yenda yumvise akajya yumva nk'umuntu uvuga turi ya mwana rera yera mutuye ariko ashobora kuba ari uwakanaka
ayo makuru ntabwo nigeze mbasha kuyumvaho ahubwo ubu ikintu yajyaga mbwira ni uko bigeze gushaka kuntwara n'uza bakuru wari uje nyuma arabyanga avuga hoya ariko ibyo bafamiye byo ntabwo nabashije kuba nabimwumvaho ni umuntu twajyaga kuganira ibyanjye nyine bikamubabaza cyane kumva nashije kubimbwiraho ariko nkagerageza nkagira aho ngaho nkavuga wenda bishaka kuba birimo biramubabaza ejo bundi nkagaruka gutyo gutyo gusa bitewe yabashije kuba ava mu mwuka arimo arambwira nuko mbese nagukuye hano ngaha niho nuza adresse yawe nanuwe famiye yawe nkabye nuse na n'umuntu umuntu wigeze wenda wumva nankurikira nawe akambwira ati ntabwo mbiseho neza kuko nta muntu wigeze kumbaza ariko ni njye wakwirereye kuko we namaze agatambwira ati ni njye mama wawe nta wundi mama wawe nigeze mbona nyine nkumva nawe biramubabaje kugira ngo nanjye avuga kugira ngo umeze mbabaze umubyeyi reka mbyihorere gusa imana nimfasha kumenya akinjira n'ahandi hantu mbona nabagisa mba namenya n'andi muryango nkomokamo
imana imuha iruhuko ridashira uwo mubyeyi w'ineza Sofia muri 93 uwo mubyeyi yakubonaho hafi ya ka Kigali birumvikana ko wari uruhinja
nari uruhinja cyane cyane kubera ko urundi mwana afite nawe w'icyenda kabiri kubera ko yari anyonyeje twamwaga ibere rimwe twasangiraga ibere nkamwonga nyine akamenya hajya kumubaza izina katambya none se sindi mama nshinge wakonyeje urumva nyine njye ntacyo kirikiranye n'ubuzima bwanjye n'ikirekiranye n'umuryango wanjye cyangwa n'ikirikiranye n'abandi icyo nzimwe nicyonganirijeho mbwira ati ahangaha niho nagukuye niho wari uri nibyo bimwafashije kuba yambyinja
birumvikana ko nta yandi makuru yashoboraga kumenya ye yamenye yari kuyakubwira ndetse niyo ayamenya yari kubwira n'ubutegetsi akababwira ko hari umubyeyi wasize umwana hantanaha. Amakuru tuzagenda tuyamenya. Ubu ngubu utanze impuruza y'urukundo. Reka nongere ngo ijambo Sofia, niba hari ikintu ushaka kuvuga wabwira umubyeyi wawe, cyane cyane niba ariho, niba kumva, niba ariwe wagusize aho hafi ya Camp Kigali, niki wamubwira amagingo aya kubera icyo umushaka?
Ikintu nabwira umubyeyi wanjye ni uko nifuza kuba namumenya, kubera ko nanjye kumenya umugabo nkomokamo nkaba namenya ko nanjye wenda naba mfite umubyeyi wanjye aba akiriho, yaba atanariho ariko namenya ngo ni famiye ingiye nkomoka, yamfasha cyane. Nanjye namenya nk'ufite umuryango wanjye, kandi niyaba hari hose n'ibyo byose ntabwo nabyita mu byo kuba yarantaye. Nanamubabaye.
Kumera wagize neza. Ndizera ko nawe niba akiriho azumva ayo marira y'ineza, nyita amarira y'urukundo, yunze ko ubuzima bwamushibutseho bukiriho, ntakabuza niba ariho azumva ijwi rya Amerika, kandi uzabona akugezeho. Kubera ko nta babyeyi babiri basize umwana hafi ya Camp Kigali muri 1993, hari umubyeyi umwe wahamusize, uwo mubyeyi ni uwawe. Ndamushishikariza niba akiriho kugira ubuntu bwa kibyeyi akaza tukabahuza. Ndakwifuriza gukomera, wagize Imana ukura neza, ukunda n'umubyeyi ugukunda, ababyeyi bagukunda. Mbonereho mbagushimirire ari nyakwigendera n'ukiriho bose mbashimire, kandi nawe ndagushimiye kuba warategereje ukihangana ukavuga uti ndashaka kuzavugana na Gasaro Kaburaga.
Urakoze cyane nawe kumfashije.
Ngaho rero ukomere, kandi uzarangize mu mwaka neza. Ndizera ko tuzakomeza kuvugana tukazagira igihe tuzagira amakuru meza ashimishije. Dusozereze ku nkuru y'umwana wavuye mu Rwanda muri 1994, afite imyaka 10, agenda ahetse murumuna w'imyaka 4, baburaniye mu nkambi ya Katari mu cyahoze cyitwa Zaire. Denise Haguma atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Phoenix muri Leta ya Arizona. Ararangisha murumuna we ufite amahoro wari uzwi ku izina rya
nitwa Denise Haguma. Icyatumye nza ejo bundi nari nzi kuri YouTube, noneho ngwa ku kiganiro Agasaro Kaburaga, ndagikirika ndacyumva mbaye ngorose kubera mfite murumuna wanjye wabuze, waburiye muri Congo mu 1994 muri Arusere na Igatare. Noneho numvise ibiganiro ndabyumva ngira emosiyo, ndarira ndavuga nanjye ngomba ku kubera nayo nava nta cyizere nari mfite, ntabwo nari nzi ko hari ahantu umuntu ashobora kubona ukuntu yashakiriza abantu nyuma y'imyaka 27. Noneho ntangira gushakisha nimero zawe, mvugisha umuryango wo mu Rwanda, ndabwira ngiye kugerageza. Nuko rero nashakishije nimero zawe, Imana iramfasha ndazibona, nkohereza mesaje.
Uwo murumuna wawe yitwaga nde?
Murumuna wanjye yitwaga Bafite. Yari mutoya cyane, niko kazi nakora nanjye nari mutoya, nari nziko ari Bafite. Ejo bundi nabajije mama arambwira ngo yitwa Bafite Amahoro, ariko izina twese twari tuzi nawe ashobora kuba amenya yari azi ni Bafite, yari abbreviation y'izina rye.
Icyo gihe yari afite imyaka ingahe ari muri Rutsuri Nyagatare?
Mama yambwiye ko yari afite imyaka ine. Twari turi kumwe muri Orufeli, ninjye twari turi kumwe, kubera twari twinjiye muri Congo tugeze kuri Goma, tuburana na mama aragenda n'abana bamwe, nanjye njyana n'uwo nguwo, so yabuze turi kumwe.
Byagenze gute kugira ngo abure?
Twari turi muri Orufeli, ntabwo nibuka ukwezi, mbabarire yo mbivuga ngira emosiyo cyane.
Uyahumura rwose, hano emosiyo zose ndazakira.
Nuko ndarwara, nararwaye cyane, twarabaraga hamwe muri shitingi, ndarwara ngiye ndwaye rero banjyana I think mu bitaro. Icyo nibuka nuko banjyanye mu bitaro, noneho ngarutse sinongeye kumubona nanjye n'imyaka mike natoroma ntabwo nagize kuraje kubaza cyangwa hoya nuko nguma gutyo ikintu nabonye ngarutse hari agakanzu yambaraga ariko twavanye mu Rwanda n'umwe yari afite mbona ako gakanzu karaho ngaho sinigeze mbaza sinigeze ngira kuraje nyuma y'amezi make kuriya mama we twaraburanye noneho we bajya kujya mu nkambi y'umugunga noneho rero kubera jepanse kuruwa ruje yajyanaga amatangazo ayavanye muri orufenari abana i Gatare ajyana muri mugunga noneho umunsi umwe mbona mama araje mama araje uwo munsi turajyana tuhita tujyana na mama nawe na matoroma traumatisme yari afite kubera nawe icyo gihe twatandukanye wajyana nk'abana babiri musaza wanjye n'akandi gahinja karumuna banjye kanjye icyo gihe nawe bari barapfuye so nawe yari afite toroma nta mwana yari afite natwe yari yaratubuze nawe yaraje arafata aranjyana nawe ntiyigeze agira ubwenge wo kuvuga ngo abaze abakuru bo muri oruferina batwitaga hoya yaraje arantwara nyuma niho yatangiye kumbaza byagenze kuge ndamubwira nuko tubana muri oruferina y'umugunga umwana tumugura gutyo ni amateka maremare nagiye kuba kuri goma we musiga mu nkambi nyuma rero basubira mu Rwanda nanjye arongera arambura second time so ni ukuvuga ko nanjye intambara zo muri Congo zaraje nanjye turahunga ibiki ntazi we yarasubiye mu Rwanda nzi ko yapfuye ubu nanjye nagiye kumubona nagiye gushakisha umuryango mvuye hano muri 2015 so nanjye namaze imyaka 21 ntazi ko famiye iri so murumuna wanjye ndamwibuka nkarira nkabura uko mbigenza so ejo bundi nguye kw'iki kiganiro ndavuga reka ngerageze ashobora kuba hariho bashobora kuba baramutwaye petetere babonye ko petetere mukuru ari bupfe abatwitagaho bakavuga reka twajyane yari umwana mwiza munini buri muntu yakwishimira kujyana niba abazungu barabatwaye je ne sais pas kubera icyo gihe orufena y'i Gatare twitabwagaho n'abazungu muri Australia
abo bazungu muri Australia babitagaho ikigo cyabo cyitwaga gute
nibuka ndibuka turirimba tuvuga vive care Australia ariko ndibuka turi mu nkambi tubaririmbira ngo vive care Australia nibo bari benshi petetere kurusha abandi
iyo ayo ni amakuru meza kandi ahagije ushobora guheraho kugira ngo tumenye aho uwo mwana tarugi tutazakomangaho kugeza tumubonye
twari dufite musaza wacu yitwaga Kagabo kubera ashobora kwibuka abakuru be nibakiri musaza wanjye yitwaga Kagabo na mukuru we yitwaga Makobwa icyo gihe banyitaga Mazuru niryo ryari rizwi nibashobora kutwibuka nibakiri
hari ikintu ukomojeho mu kanya nashatse kukubaza wambwiye yuko ni wowe nawe mwabanaga muri babiri hanyuma urarwara uraremba bakujyana mu bitaro uwo mwana asigaye yasigaranye nandi ninde wagombaga kumwitaho
aho ngaho twari turi muri oruferinandi bukatuhagera kubera bari abana batoya noneho hari abana bandi bakuru baturusha imyaka nko mu myaka 15-16 noneho rero bafataga bafasha mu bakuru babaha responsabilite yo kujya batwitaho nk'abarumuna babo ubwo rero mwayo mashitingi twabanaga n'abandi bana baturusha imyaka ndibuka tugera mu nkambi hari umukobwa watwitagaho ni nawe waje kunyita izina rya Denise kubera twageze mu nkambi twagiye nitwaye iryo zina rya Mazuru n'irindi zina noneho mbajije izina mbanze yarabonye iryo zina ritari aproprie arambwira ngo ngiye kukwita Denise ngo kubera nari mfite murumuna wanjye witwaga Denise bari baraburanye nawe umukobwa ndamwibuka yitwaga Delphine yari mukuru yari afite nk'imyaka 17 aho ngaho twabanaga mu nkambi rero ariko dufite n'abandi bantu batwitaho angenerale huko kuza wabazungu wabazungu bari wafita wakozi ariko wakozi nago tuwara naga mutante mhema no neho kubera yari ngambi dejituje bari wararangishe prepare baru batse tusa ili prepare tukwa tusta wanu watukita orero wako tuste nabo turihamu ya asamble turarana
no ne mura wababi tagaho haru munyarwanda kazi mukuru wari urimo waba wibuka nk'izina rye
uwo mukobwa ndimo kuvuga
uretse Delphine uretse Delphine nta wundi
ina umusanzu nibuka
hari abana baba baravuye muri iyo orifuri na ikatade bakajyanwa mu bihugu byo hanze
ntago mbizi ariko nshaka kuvuga ko bishoboka ibyakorwaga mu myaka nyinshi imyaka 10 ntaruza 11 birashoboka icyo nzi cyo nuko abantu batwaraga abana hari abakozi bakundaga abana bakabajyana hari abakongomani batwaraga abana kubera nanjye tukinjira mu nkambi nge na murumuna wanjye ndi bukari famiye yadufashe bitaraba prepare cyane tukinjira batanze abana njyewe na murumuna wanjye umuryango uradufata ariko wari umuryango waho hafi y'inkambi tujya kubayo twamaze nk'icyumweru noneho nyuma yaho batangira gutanga amatangazo ngo buri muntu wese wafashe abana b'abanyarwanda bavanye mu nkambi bose babasubize muri Orferina utari bubikore bari bumufunge nuko rero twasubiye mu nkambi ariko icyo nzi cyo nuko hari abantu bafashe abana ntibabasubizeyo.
Denise Haguma, nzi ko bikugora kuvuga murumuna wawe ariko nagira ngo he kano kanya niba bafitaniho akabakumva mubwira ikintu umaranye imyaka yose wifuza kumubwira n'impamvu utaguhe kumushaka. Shaka ikirahure cy'amazi tuze uyakire ubundi rwose ufate umwanya wawe.
Umwana wangu wari bafite nibwo kiriho ndagukumbuye ndakwibuka urugendo rwose twajyanye ufite umugongo ahantu hose twagiye twaburanye na mama yari njyewe nawe noneho turi muri Oruferi nangira aho nkubura imyaka yose ndagukumbuye Imana ifashe imenyeshe imbwire niba ukira amahoro niba uriho niba utariho ndashaka mbimenye niba ukiriho niba utakiriho kubera birangora cyane birangora buri gihe gucara nkibaza eske uriho ntabwo uriho so yeah we love you mama aracyariho abavandimwe bamwe barapfuye papa wawe twavuye mu Rwanda baramwishe ariko turahari ndahari makobwa arahari n'abandi bavandimwe bavutse nyuma so ahantu uriho hose umenye ko turimo kugushakisha kandi ndagukunda narabyaye mfite abana bane urakoze
Denise ihangane ukomere amarira y'urukundo nuko ngukamera uyakomeze urayarira murumuna wawe.
Uyu mwana yaramvunye navuye mu Rwanda mufite ku mugongo kugerekeje cyose turana n'umubyeyi so kuvuga ibye sometimes it's very hard for me.
Denise Haguma, rero ndagukomeza kandi ndakwihanganisha ndizera nkomeje ko tuzashakisha ntabwo nzahagarara ntamenye aho bafite aherereye niba akiriho azaboneka ndabikwijeje kandi Imana izabidufashamo. Ndakwifuriza kurangiza uyu mwaka neza uzatangire gutaha mu mahoro.
Urakoze cyane. Urakoze.
Agasaro Kaburaga.
kandi ngenerwa buri cyumweru no kuwa mbere kugira ngo tuganire mbafashe gushaka banyu mwaburanye birarangiye. Mbibutse ko ikiganiro Agasaro Kaburaga ari ikiganiro cya radio Ijwi ry'Amerika, twakira abantu bose kandi ku buntu, ntihazagire ubicuza ababwira ko azabageza hano. Iki kiganiro ni cyanyu, mbashimira ko muza muri benshi tugafatanya gushaka udusaro twabuze muri uyu mwaka wa 2022. Tuzarumbukirwe, mukomere, mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.